kabila wele to uo kuzia na kuzima na uo.
Kata uno mwana simuta njamu kubaka weta hey
hey isha lika
tondekane kutoka tondekane menyoka gundi kwa tanja kugwa
wamureba
yeah
wamkunda
yeah
wamkwana
yeah
wamtwara
masima
Serious.